ololahan ayaa ujeedkiisu yahay in laga wada shaqeeyo nadaafada bilicda deegaanka maadaama magaalada Baydhabo ay ka socdaan horumar kala duwan sidii ay bulshadu ugu qayb noqdaan isla markaana u ilaaliyaan dhismaha wadooyinka kala duwan ee ka soconaya magaalada ardayduna ay qayb muhiim ah ka yihiin bulshada ololahan oo ay soo qaban qaabisay dawladda hoose ee degmada Baydhabo ayaa waxaa laga bilaabay qayb ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Baydhabo kuwaas oo ardayda loo jeediyay wacyigelin ku aadan ka shaqeynta nadaafada bilicda deegaanka si kor loogu qaado horumarka deegaanka ka soconaya agaasimaha waaxda faydoorka magaalada Baydhabo Abshir Cali Xuseen ayaa ardayda u sheegay muhiimadda ay leedahay nadaafada
barnaamijka CC October hore la sheegay barnaamijka meeba barnaamij wacyigelin aan socono kaaso ka saabsan guud ahaan ilaalinta deegaanka iyo maareynta qashinka adag si aan ogna wal kasto oo horumar la sameeyo ma sameeyaan wal pollution la kaso mise wasaqo la sameeyaan pollution kaasi hoob us lamaanad gareeyna macnaha sidii ku habboonayd lan sameeyna meel ka yaabay inta guud ahaan deegaankan dhan meel la maran lu waayo oo yanaga tiyaani meel kasto wasaq naga marka barnaamijkan meel daafuray he arbaadi hore la daafuray maanka tirgalay guud ahaan iskuulaadka jaamacado tiyaala magaalada Baydhabo intuu ku wacyigelinayo doorjoonay kulan qaadada ilaalinta deegaanka guud ahaan iyo badqabka bulshada magaalada Baydhabo may rajaynayeen waxyaalaha una siin sheegan tii qaadatan si bulshada deersiida
dhanka kale gudoomiyaha habeenka degmada Baydhabo Marwo Hindiye Isaaq Cali ayaa dhankeeda sheegtay in ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nadaafada
ka jiilka geekha buu oo meel eraay u soo wadanka walbaqabada la fado isugu oo ubaxiga ay hadda baxay isugu wali la fadeen maadaama magaalada horumar fayl ka dareere laamiyaashe la dhisay jiilteen la dhisay qofka geekha meel farmeynta uu ku muhiim suul ku gudbiyo jaamacade iskoole dadka oo meel eraay geekha maskaxday oo fireeshke wali la shee qaado oo gudbiyo kor oo soo biir kor isugu
magaalada Baydhabo xarunta gobolka baa ayaa mudooyinkii dambe waxa ka soconaya wacyigelin ku saabsan ilaalinta nadaafada bilicsoocilinta deegaanka.